Mali sarda suka kelemasa ko abada jamanadun kloka ko mali finitilakao be uka larawuli barala jatike wale mogo nofe uka larawuli baram be wale ko malika ani operation keletigi aya iraka fokoni wakati na siran yelemena jatike wale mogo fanfe ni achaman bulagata kirefe jamana ula walma katu nyagami jamanadeuna ako larawuli baraya iraka fokoni wakati nina mali finitilakao uka mobili doyele la uka jukujukura mugu prentaka uye jatike wale mogo segin usiraku ulufaka anika jatike tike wale mogo daga yoro saba ko tien sigana mogo mogo wolon fla ko fene mine ani uka dugu jugoro mugu printain ko saba ko tien uka marfa aka fla ko mine telephone binan duru ani mumbe mugu printa jense o saba yo mine batri saba ayra la fene ka foko tratadon marsikalo kle folo ko tonka meri do tarakata ata o tien ayra la fene o senfe u yetabla uka yelin serosro pano solaire binanina mumbe rwandi merima ani katani abatruye uka marfatiki kulu mumbe wele ko MSA ya iraka foko luka chedendo Umar Ag Mohamed ko ale ninkene krabo borala tratado marsikalo kle folo Mali ani Niger o jamana danchela.